Dias, Washington DC ra kallatin satellite Etiosat rat gama radio nimmo meter bandi digdami shani soddo mito korat kadarb sagale amerikati uyana rabito te sakudaja barakuma lama digdami lama kesum mesitun kesan antu jibe horati qalein sijirenya rakko ummata hammesu jiratun ajran nanno ummato takibba ke satti halillan rawota majira jedam ilaljisun gaba sale biyerranu dakkaban qamna partlein morkatota ethiopia imma tigray karana gan fru ka jedurratti maljir dire democracy ke satti tedebina hanga tumro saganta kenya takkan wolin turtan senafera odu adunyaf befaqadu moroda
kamoltan ordoftota sagale america saganta afan oromo oduwan arraf kamnu kunoti lamilenna no tigray ibashani oltan tigray ke sabaqatani bawudan wallo kaba magala qobbo ke saqobachu isani gabasni gabasa sagale america masfin arrage ibsera namutan tigray baqatani ba ankesa kan voen asofsise dubartin tokofi irilama akajiranitti rakkina midanya ta jirufi soda walwaransi devi e dufu danda ajechura kan kae baqachura fi dirkamaniru baqatoni kuni bakka bokota wanin arganef yeroda fi bufata policy kesa akabokotan kan ibse gabasni kun bufata policy kesa bokochun isani nagenya isani tv garita us bufanni policy manaida wanta efi baqatota kanafi akka iddon barbadamu angaonni polisi magala qobbo dubbachu isani ereda imma kana ilalchise gabasan sagale america mulgeta asbaha magala makale irra kanasof sise itigafataman imma gargar sananno professor kindaya gabrehiot namottan kun danga hamara cheudan frottan isani kan gafachu deman tauma dujechudani devi kananiru motumman federala akadimicha dienyat oddofaji rufit gargar satasisu akayalu data ministera imma communicationi kabede desisa dubbachu isani gabasni masfinarrage dabale Bexisera. United States talalli COVID-19 kan gosa Pfizer dozi kuma 180 fi kuma 40 fi jatama Ethiopia daf kennu ishe FC Embassy United States Finfinne jiru rabaye Bexisera. Gargarsi kun bitote sakuda afur barakuma lama abdiddami lama Ethiopia akasele kan ibse kun adolista kuda torba barakuma lama abdiddami toko as United States gargarsa talalli dozi milioni torba fi kapti saddet Ethiopia daf kennu ishe yadachisera. United States gargarsa talalli COVID-19 dozi milioni ibba afuri fi milioni sagaltami lama ta'u biyyotan addunya ibba tokkof kudani lachun ishe gabasamer. Kun sagale amerikati. Manni mareega genya dabbata motummota gamtoomani ergamni umna naga eegdota sudan kibbaake sajiru wagga dabalata tokkofi akka itti fufu murteessera turti naga eegdota kana dheeressuu dhaafi sagalee kenname irratti raashaa fi chaayinaan sagalee kennu irraa akka of kusatan kan beekamo yemmuu ta'u miseensonni mana marichaa 13 garuu turti naga eegdota sudan kibbaa amma bitootessa 15 bara 2023 tti akka itti fufu walii galaniiru bakka bu'aan chaayinaa biyyi isaanii turti naga eegdota irratti mormi akka hin qabne ibsani garu sababa itti fufiinsa irratti yaanni dhiyaate madaalawaa miti jechuudhaan United States dhimma mirga namoomaa itti dabaluudhaan dhiibbaa humteetti jechuun isaanii gabaasameera bakka buutuun mootummaa raashaa gama isaaniitiin murticha fooyyessuudhaa fi yaanni biyyi isaanii kennite waan fudhataman arganneef akka sagalee kennuurraa of kusatan ibsaniiru miseensonni naga eegdota mootummoota gamtoomanii sudaan kibbaa keessa jiran loltoota 17,000 fi poolisoota 2,100 kan of keessaa qabudha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tomani basin enni naga eegdota sudan kibbaatiif baasu waggaatti dolaara biliyooni tokko ol akkatae gabaasameera murtoomana maree nageenya kana keessatti akka ibsametti sababni umni nageenya akka bobba'u taasifameef biyyi sudan kibbaa akka gara wal waraansaatti deebite hin gallee fi jedhameera bara 2013 fi 2018 gidduutti walloleensi garee pirezidaantii biyyattii saalvaakirii fi garee itti aanaa pirezidaantii biyyattii reek maachaar gidduutti taasifameen lubbuun namoota kuma 400 tilmaama mudarbe kan miliyoonatti lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa akka buqqaan gabaasameera Presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky yemmuu mana maree bakka bu'oota United States fi haasaa gochuudhaaf jiranitti Presidentin United States Joe Biden gargaarsa nageenyaa Ukraineif kan oolu deggersa dollara miliyoni 800 taasisuu isaani himuudhaaf jiran. Gargaarsa marraqaa guyyaa har'aa ifa ta'uudhaaf deemamu kana dabalate erga raashaan yuukireeniin weerarte as yuunaayitid isteetsi dollara biiliyoonii 2 yuukireeniif ramaddeetti. Pirezidaant Zelenskiin haasaan isaan mana maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsiif taasisan viidiyoodhaan yemmuu ta'u Zelenskiin haasaa wal fakkaataa mana maree mootummaa Biriteen caffee mootummaa Kaanaadaa fi caffee gamtaa Awurooppaatiif akka dhiyeessan beekameera. Pirezidaant Zelenskiin haasaa kana kan taasisan deeggarsa gargaarsa namoomaa fi waraanaa gaafa chuudhaa fi akka ta'e gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Liiloyid Awustin walga'ii ministeeriota biyyoota miseensa NATO irratti argamuudhaa fi biyya Beeljiyem magaala Biraaseelsi seenanii jiru. Liiloyid Awustin marii walga'ii walitti dhufeenya biyyoottan 30 hoogganuudhaaf deemu jedhameera. Barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg kaayyoo walga'ii NATO kun akkaataa nageenyaa irratti jijjiirama taasisuudhaan weerara raashaan Yuukireen irratti raawwattee fi fuulduratti deebii kennamuu danda'u irratti dubbachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Waggoottan kana keessatti NATO'n biyyoottan Baaltiik jedhamanii waamaman Istooniyaa, Laativiyaa, Lutiiniyaa fi Poolaand keessatti humna waraanaa 1,500 bobbaasee jira. Karaa biraatiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akka.
Olivia Rodrigo, good for you on VOA 1 The Hits. Can we talk for a moment about Troy Sivan, who, by the way, is coming up next? He is also starring in The Idol, which is the limited HBO series that is being co-executive produced by The Weeknd, who also stars in the series. It's about a self-help guru and a leader of a modern-day cult who develop a complicated relationship with an up-and-coming pop idol. Now, Troy says he's going to work on this project, and then he'll get back into the studio for new music. Right now, though, we've got him with Tate McRae in regard. This is called You on the Hits.
How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back at you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong,
biyyi qoqqobbii dinagdee jala jirtu Iraan akka isheen sochii meeshaa nukuleeraa qabaachuuf gootu akka dhaabdu dhiibbaan irratti akka taasifamaa jiru waan beekamudha. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Amboo qaala'insa jireenyaan rakkachuu isaanii dubbatu. Keessumaa gatiin mi'oota nyaataaf oolan garmalee dabaluu dubbachuun mootummaan akka gati tasgabbeessuuf hojjetullee gaafataniiru. Dhimma kanarratti biiroolee daldalaa misoomaa gabaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf deddeebisee bilbilus akka ittiin milkaa'in dubbata gabaasaan keenya Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa isaatti ceena.
Jiraattotni magaalaa Amboo tokko tokko sababa qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e rakkachuu isaanii dubbatu. Aadde Abarraa Shilataa osoo gabaa Baqqalaa jedhamee bakka waamamu qullubbii adii bitatanii arginee isaan dubbisne.
Dura naannaa 20 naannaa 15 tureera shunkurtiini ammamoo naannaa 35 galeera shunkurtiin 40 ta'uutti iyyuu deemaa jira. Dinnichi immoo 20 kaa'ama inni 20 kaa'amu fireeshan yagiddi yaa'u 10 ni kaa'ama 20 ni kaa'ama yaa'u qaala'insi gabaa kun baay'ee ulfaataadha. Zayitiin 100,000 jedhu 200,000 galaa irraa hanga 2,000 tti iyyuu deema.
Addit ajjetun illee gabaa keessatti kuduraaf muduraa daldaluun akka maatii isaanii jiraachisan sagalee Ameerikaatti himanii qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e hiyyeessi jiraachuu hin dandeenye jedhu.
Zayitiin ol fuudhee samaayii ba'ee hiyyeessa dhiisii sooressi nyaachuu hin dandeenye yeroo kana shiroosa. Amma yoo raafuu bitachuu deemne raafuu naggaadeen yoo bituu dhaqe gabaree irraa sennaa bituu dhaqu gabareenis waan lafti baasee fida malee waan lafti hin baafnes hin fidu laftis immoo bubboo mi'eeffate.
Dabaree galgaloo mana barumsaa qophaa'inaa Amboo keessatti barata. Qaala'insi jireenyaa maatii isaarra darbee akka isallee yaaddessu dubbata.
Dabtarallee birrii 35 bitaa jira. Iskiriiptoon birrii 15. Akka kanatti mana yubaanee barachuun sa'aatii kanatti nulfaata. Haala madeemamaa jiru. Qursii nyaannee baanee zayitii birrii 1,100 binnee qursii nyaannee baanee misaa galuun nulfaata sa'aatii ammatti maatiitti.
Aadde Maaliit Fayyisaa yeroo kanatti gatiin waan hundaa dabaleeraa jedhu.
Xaafiin immoo duraan 3,000 ture amma 5,000 galii kumtaan. Amma 5,000 bunni mataansaa birrii 300 galee naannoo keenyatti birrii 300 galuun qabu. Kiiloon birrii 300 galuun qabu. Garuu nuuf immoo 300 galee akkasuma sukkaarri akkasuma waan tumti jedhamu yaa suuqirraa mistiras haa ta'u.
Jiraattotni magaalaa Amboo rakkoo qaala'insa jireenyaa mudate furuuf waan taasifamu qaba jedhan irratti illee yaada gama isaanii kennanii jiru.
Kan immoo naa gad ba'ee na gadatee galuu dadhabu jiraachuu danda'a waan ta'eef aanti kun osoo ilaalanii bareeda'een ilaala.
Wanni kana ilaallatu otoo jijjiirama tokko nuu kennee baay'ee nutti tola akka barattoota mana barumsaa qophaa'ee naan booda.
Yes buluuf hin dandeenye jireenyas hin dandeenye waan ta'eef kunis akka nuuf ilaalamu.
Wanti nuti irraa argachaa jiru ol dabalee 2,000 ture amma 2,300 gadi. Kana qaamni kana ilaallatu akka gadi nuuf buusu barbaada. Nama hundumaaf.
Barsiisaa muummee agirikaalcheraal ikoonoomiksii yookaan dinagdee qonnaa yuunivarsiitii Amboo Geetaachoo Tulluu yeroo ammaa kanatti rakkoo qaala'insa jireenyaa mudate jedhan akkasitti ibsu.
Erga vaayirasii koroonaa kun dhufee haalli tokko haalli siyaasa jijjiirame namni jiraachuu dadhabe jechuun ni danda'ama. Tootaali waggaa tokko as kana immoo dachaa 4 hin dabale jechuun ni dandeenya. Fakkeenyaaf zayitii yoo laalte kanuma dhageessuudha. Saamunaa yoo laalte namni uffata miiccachuu dadhabee jira jechuun ni dandeessa. Waan biraa dhiisitiin harkaa gara afaanii kan jedhamu sun dadhabamee jira jechuun ni dandeenya. Shunkurtii kaasuu dandeessa. Kana biratti uffata kaasuu dandeessa. Hojjetaa mootummaa kaanillee yoo dhiiste hojjetaa mootummaa dur uffata illee jijjiirachuu danda'a beekta. Har'a garuu uffata jijjiirachuu dadhabee jechuun ni dandeessa. Tootaali.
Barsiisaa Geetaachoo rakkoo kana furuuf illee waan taasifamu qaba jedhan. Dubbatanii jiru.
Mootummaan amma sitti iyyanna. Xiyyeeffannoo keessa nu galchuu qaba. Gama danda'u aarsa hunda kaffale uummata kana akka jiraatu waan kaan illee dadhabe namni jiraachuu dadhabe waan ta'eef akka jiraatu illee jireenyu mata.
Dhimma kanarratti aangawoota waajjira daldalaa magaalaa Amboo akkasumas biiroolee daldalaa fi misooma gabaa Oromiyaa irraa yaaliin bilbilaan deebii argachuuf taasifne ammaaf hin milkoofne. Kanumaan walqabatee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban muraasa dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuun ibsa kennaniin yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa rakkoo hammaataa ta'uu dubbachuun mootummaan wantoota nyaataaf oolaniif meeshaalee biroo biyya alaatii seensisuu dabalatee gama maallaqaan deeggaruun hojjetaa jira jedhanii turan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Nanno kibba ana adda amarro keessatti fixiinsi sanyii raawwatamaa jira. Haleella kanas garee mootummaan shanee jedhutu raawwata. Mootummaanis dhaabsisuu hin dandeenye jechuudhaan aangawoonni naannoo himatan. Mootummaanis himannaa kana haalee jira. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa haleella naannoo tokko irratti raawwatamu fixiinsa sanyiiti jechuun sirrii miti jedha jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Izeema bakka bu'uudhaan dorgomanii injifachuun mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti hawaasicha ka bakka bu'an akkasumas ittaanaa durataa koree dhaabbata dhimmooti bishaanii jal'isiif horsiisee bulaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaayyee uummata bakka bu'ee jedhan irratti yakka hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
ኮሬስ ብላይ ባለፉት 6 አመታት ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ በደል እና በእኛ ረዳድ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው ያለው አንደኛ በየቀኑ ሰው ይገደላል
ኡመታ ሁሉ ረቲ ወጎት ጃንደርበን ዲባ ጉዳ ደራፊ አካውብኖ ከኛቲ የካፍቲ ዘሰኝቱ ራወተማጅራ ተቆፋ ጉያ ጉያቲ ነመቱ አጄፈሞ ኩኒሲ ደበላ ደሜራ ኩን ቶኮ ከምብራድሞ Gandeen gammoojjii digdama ta'an namoonni tasgabbaa'anii jiraachuu waan hin dandeenyeef achi ka'aniiru. Sadaffaan waggaa 6 daandiin cufaadha. Marfamee jira. Ummati dawwaa argachuu hin dandeenye. Wal'aansa argachuu hin dandeenye. Ijoollee isaa ala baasee barsiifachuu hin dandeenye.
Qaamotiin nageenya lammiiwwanii eeguuf mirgaaf itti gaafatamni seeraatti kenname keessumaa yakka mootummaan raawwataa jira jedhan dhaabsisuu hin dandeenye jechuun qeeqan.
Edemo mangist likkalakkalu alchaalamu. እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ትልቅ ኦፕሬሽን ወስዶ የሁኔታ ማስተካከል አልቻለምና ህዝቡ በዚህ የተነሳ የሁሉና
ሞቱማን እትዙ እንደንደኝ ሀንጋማት ዱለ ጉዳ ገገሰ ሐላ ከነተስገበሱ እንደንደኝ ኡመተቺ ከነራን ከንከ ያዶ ከሰጅራ በላ ከሰጅራ ኡመታ የራዳ ጃጃን ነምኒ ኩዳን ዲግደምኒ ዮአጄፈሜ አባቱ ዱዓ ሐደቱ ዱዓ ዳኢመን በላፍ ሳጥለሙ ዲነግደንሳ ሚዳማጅራ በላፍ ሳጥለማጅራ ኩንመርቲኑ ኤዳሜ ፍጢንሰ ሰኝይቲ ቶፍታዳን ገገሰማ ጅራ ካና ሞቱማኑ ደገው ሂንደንደኝ
ዶክተር አወቀን ፍጢንሰ ሰኝይ ራወታ ጅራ ያከጀራን ጉዲነ ጉጂዲያ ናኖ ኦሮሚያ ከሰከሶሶ ገረህ ሂደተን ራወተሜ ጀዱ ministrin tajaajila communicationii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu gareen sun ummata oromoo dabalatee naannolee ummata oromoo waliin waldaangeessurratti haleella karaawwatu ta'uu ibsanii fixiinsi sanyii raawwatamaa jira ka jedham adda ba'ee qaama murtaa irratti ennaa haleellaan raawwatu qofaa jedhan.
kana mootummaan karoorsee akka waaltaa nageegumsaatti karoorfamee hojjetaa jira. Waaltaan nageenyaa keenyas gamas ta'ee hojjetaa jira. Dhugaan lafa jiru kana daandiin cufameera kan jedhamu kana waan ta'eefi adeemsa kanas itti fufuudhaan bifa qindaa'een kan hojjetamu ta'a. Nageenya waarisa qabu fiduu hin dandeenye fuula duratti akkaataa hiika qabuun karoorsinee hojjetaa jirra.
Mootummaanis tarkaanfii fudhataa jira jechuudhaan himannaa mootummaa irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Torbanneen hanga tokko dura itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kanneen bu'aa siyaasaa nuu argamsiisa jedhamantu ajjeechaa kana raawwatee hawaasa tokko irratti haleellaa fuulleffate oofa jedhanii harka mootummaatu keessa jira ka jedhu garuu uummata walirratti kanneen kaasuu barbaadan namoota siyaasaa finxaaleeyyiitu oduu akkasii afarsaa jechuun isaanii ni yaadatama. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo gama kibbaa obbo Alamaayyoo Baawdii gama isaaniin ofii isaa waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhu dahatee uummata irratti haleellaa ajjeechaaf saamicha raawwata. Rakkoo kana siikuun hin danda'amne jedhan fuula duratti qindoominaan furmaata arguuf yaaliin kan godhamu ta'uu ibsan.
ሸኔ በዋነኛነት ያጠቃለው ኦሮሞውን ነው። ትኩረትም የሚሰሩት ኦሮሚያ ላይ ነው ከበሌሎች አካባቢዎች ላይ አይደለም። ምናልባትም ደግሞ ለመጠቀም
ሸኔን አደድሩም ማዳን ከን እንኒ ሀሌላ ጅሩ ኦሮሞዳ ፉሌፈተስ ከንሳን ሆጀተን ኦሮሚያ ደመሌ ናኑ ብራ ሚቲ ታሪሞ ናኑ ዳታ ቢሳን ፈየዱ ሁምኖኒ ነገኛ ኦሮሚያ ፊ ፌደራል አባከን ጠቀምን ከሰ ዳታኒ ሐዋሳሌ ከብሮ ከን አካባቢን ሻንጉሊፍ ጋምቤላ ከሰ ሎከተኒ ኡመትቸረቲ የካ ከን ራወተን ንጅሩ ከነ ሽፍቱማ አን ኢጃረመኒ ራወቱ ከነ ሞቱማን ፌደራልስቴ ሞቱማን ኦሮሚያ ቤካ ጨልሴ ከን ኢላሉ ሚቲ
Komishinarri komishina mirganama Dr. Daniel Baqqala Gamasaanin Itoophiya keessa hawaasa hedduun himannaa walfakkaatu akka dhiyeessuuf mara dhaqqabuuf qorannaa geggeessuuf humni komishinichi qabu murtaa'aa ta'uusaa ibsanii haleellaa raawwatamu mara garuu yakka fixiinsa sanyiiti jechuun sirrii miti jedhan.
ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመብኝ የሚል አባባል ሁሉም ቦታ ተሰማለ። ዝም ብሎ አንድ ሰው በማንነቱ
ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ፍጥይዘ ሰኝቱ ራውት ከንጀዱ በከመራ ደገዘ ጨልሴ ነምኒ ተኮ እኝማ ሳቲን ረቲ ፉሌ ፈተሜ ሀሌላ ይወርት ራውተሜ የከፍጥይዘ ሰኝ ሂንጀደሙ ፍጥይዘ ሰኝ ጀቹን የካ አዳበይ ተኮ ሰረሰ ደርካ ዱንያቲ ኡላጋንሳ ማል አከተ ሂከቀባ
ኮሚሽነር ምርጋናማ ኢትዮጵያት ዳይሬክተር ናኖ ኢማድ አብዱል ፈታ ዋጅራ ሐዋሳ ጅሩራ ዲመሳ ቁበካን ቀበንተው ዱበታን ሀሌላ ጎዲና ሰነከ ሰትራ ወተመጀዳን ገመላለን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሰከን ከነን እትጋፈተማን ካቢኔ ጉጂዲያፍ በከቡአም ሞቱማ አና ሰና ምትኩ ጸጋይ ገረንሱን ገንዴን አና ሰነከ ሰጅራን ማራከ ሰት ሀሌላ በልአራ ወቻጅራቹ ኢብሰኒ ሐዋሳሌ ሁላ ወሊንሌ ወልት ቡኢንሰካ ሶፊያ ሊጎቻጅሩ ጀዳን ጀቹራን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴራ ካንሆርዶ ፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቆጲ ድሬ ዲሞክራሲ ትጨይና ትግራይ ከራናጋን ፍሩማታ እትከኑፍ ሙርቲ ፓርቲን በዳድና ደበርሰ ደገራኒስ ራውቲንሳፍ አዴምሰ ሳረት ገሩ ጋፊ ከቀበንተው ፓርቲን ሞርከቶታ ኢብሰን ድሩማኑ ሃል እትወልወራንሲሰን እትሴናም ድጎጎራ አከቱረካን ኢብሰን ድሮታን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና አምስታናን ፍሩማቲ ከራናጋ ኢላልች እትከነመ ሆጂቲ ከመቀባጀዱ ድሮታን ፓርቲ አረና ኦቦ ጎይቶም ጸጋይሞ ሙርቲንሱን ሀታተማን ኦጂር አከኦሉ ጋፈተኒ ገሩ ራውቲን ሰሳላጅሴ ሸኪ ቀባቹ ዱበተን እትጋፈተማን ኢሞቲ ዳባ ካን ፓርቲ ኢዜማ ኦቦ ዋሱን ተስፋይሞ ሙርቲ በዳድና ደገራኒስ በይን ወልወራን ሰሰና እቱ ሂን ሁበተሚን ተ ከጀዱ ጅጅራ እጀኑ ካን ምፍራን ተ ኡዱበተን ኬነዲ አባቴቱ ገባሴ ጃለኔዴስ
ፓርቲ በዳድና ጉሚሳ ሰተኮፋ ገገ ሰረቲ ኡመኒ ትግራይ ገቲሲ ላታውን ቀምነ ካምባሳጅ ረቲንጀ ዲአምብሱፍ ጨራ ከራነ ጋጅራን ሁንዱ ማገር ጋረሙ ወሊገሉ ሳቤክ ሰጅራ ፓርቲ ቸከሰት ደሜ ሀሪሮ ኡመታፊ ሀሪሮ አላፍ ትጋፈተማ ከተአን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ዲመ ትግራይ ላልቺሴ ሙርቲ ጉሚ ካናን ደርብ አከስጀቹን ኢብሰን
ወንድም ወገን የሆነ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና ፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮች ግን
ኦቦላፍ አንተ ከተዩ መተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉረ ባፈቴ ጅራት ጎቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀደመን ሁንዱማ ጋርጋራሙዳን ፈዲዩ መተ ትግራይ ጉቱዳን ፍራኮሳ አምብሱፎ ጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋ ሜጅራ
ሙርቲ ፓርቲ በዳድና ከነከን ኢላሌን ድረታአን ኦፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አከጀደኒት ያደ ከራና ጋና ፍራሙ ጀዱ ከነ አከደገረን ገሩ አተምቶ ጂራ ከኦሉራ ጋፊን ቀባጀዱ
ነገዩ ፓርቲ ችግር የምናገራቸውና የሚሰራቸው አንድ ግዜ ስለምንራራቅ ነው እንጂ
ራኮም ፓርቲ በየቡልቻ ጅሩ የሮቶኮቶኮ ዋንዱበቱ ዋን ወጀቱ ወልራ ፈጎ ተውሳት መሌ ሀቃን ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ሶቾ ነ ጅረኒ ሙርቴስናን ጎርስከኝ ከዱራን ከና ቱሬስ ከኑ መቱሬ ዱሊ ወራና ከራከሚኒ ዩ ዮቴ ኤኙ ከኘ ዩን ገርጋሩ
አኩማ ጀልቀባን ካናት ፉፋኒ ሃለ ሲያሳ በየቲ ከሳ ከራ ሀቀተ ኤን ጅሩ ፈዲቀ ቡታናን ገመቹን ሲማና ከጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ወሊን ጀልቀባ ጋልመ ኮሚሽነ ዲ ነግደ አፍሪካ ከሰት ወልገይ ገገስኔ ቱሬረቲ ዋንን ጀቤሴ ዱበጤ ዋን ዱበቱ ወጂረ ኦልቹ ያሊ ከጀዱ ቱሬ ካኑቲ ባርባኑስ ካኑ መጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙርቲ ካና አብዲን ካን ኤገን ታኡ ካን ኢብሰን ፓርቲ አረናት ቲአና ድረታ ከታን ኦቦጎይቶም ጸጋይ ወጂረ ኦሉ ሳረቲ ሸኪ ቀቡ
ገዢ ፓርቲ መሆኑ መጠን ይህንን ውሳኔ ሲያሳልፍ ወደ ተግባር ሊቀየር ይችላል ብለን ነው መናስቦ
ፓርቲ ቢየቡልቻጅሮ አኩመታይ ሙርቲ ከነ እናደበርሱ garo jitti jijjiru danda jenne ilalla abdin ilalun wan taw qabu jede yada deme ujir olun sa qormata bra taw fjira tari raksa taw male jenne yadu da falinu dirqisi suni jira
shakkisani kanaf akka sababato kotti kadubatan kesa etiopia kesatte oduna monni ofani fi sirri hintane tu jira yaada sirri hintani garu kan hayyonni fi angonni sadar ka olana wan dubatan ijecha hordoftota baye kataban jiru jedan yaadi dogo gorafi jallifamata animmo kan ummata tokko kabra wali walitti busantu jira jedan akka fakkeenyaattis waaye tigraay gama dhiha walqaayit kaasun ni danda'ama iddoo akkasitti waan paartiin badhaadhinaa murteesse hojiirra oolchuun walitti bu'iinsa uumuu malaa jedhu obbo Goytom izamaa keessatti itti gaafatamaa dhimmootii jaarmeeyaa kata'an obbo Waasihuun Tasfaaye dhimma Tigraay karaa nagaan furuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse ka deeggaran ta'us ba'iin wal waraansaa maal akka ta'e tuun beekamin jijjiirama ejjennoo argame kan hin fudhanne ta'uu dubbatan.
እንግዲህ ጦርነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ አጥቶን ሁለት ያንዳገሩ እንደማማቾች
ወልወራንስ ቁረቆ ጉዳ ከሰኑ ቡዜ ኦቦሎኒ ለመከብየቶኮ ወሊ ሳኒረት ሚዳ ቀበኛፍ ከኡምነነማ አከደቀብሲ ሰንተይጅራ ኩኒሰኮ ፓርቲን በራድና ጀደ ዲማባብ ዩማፍ በላ ቢየረ ተጋመ መፈጭሱ ቀምነ ጀደሜ ቱገረ ወራንሳት ሴነሜ amma haala akkamiitiin itti seenameetu jijjiiramne ejjennoo ta'ee isa jedhu waan beeknu hin qabnu.
Waan hundumtuu nagaan xumuramuu qaba. Isa kanatti nan amana garuu qabeenyaa fi lubbuu namaa hedduun itti kafalame iddoo tokkotuun ga'in jijjiirama ejjennoo gochuun sirriidha jedhee hin amanuu jedhan obbo Waasihuun. Mariin golgaa duubaan gaggeeffamaa akka jiru ni deenna. Paartiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef sadarkaa gumii paartiitti dhimma uummata miliyoona 100 akka dhimma ofiitti fudhatanii sadarkaa paartiitti duulli waraanaa gaggeeffamuu qaba jechaa turanii amma immoo karaa nagaa carraa jiran mara gargaaramne nagaan furuu qabna jechuun hin danda'amu jedhu obbo Waasihuun. Itti aanaa dura ta'an aranaa obbo Goytom garuu kanarratti yaada addaa qabu paartiin badhaadhinaa paarlaamaa keessatti sagalee guddaa kan qabuu fi mootummaa waan ta'eef murtii mootummaa ni dabarse haalli itti fudhatamuu danda'u jira jedhu. Mootummaa hoogganaa ka jiru paartiin badhaadhinaa yaada warra kaanii fudhachuuf qophii akka hin taane kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa rakkoo biyyattii keessatti uumameef sababaa tokko jedhu. Kanaaf jecha yaada warra kaanis dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed sirna baniinsa gumii paartii isaanii irratti haasawaa dhageessisaniin dorgomtoota paartii mormitootaa kaabinee mootummaa keessa galchuu danda'uun keenya milkaa'ina tokko jechuudhaan ibsan. Gara fuula duraattis kana gochuu akka itti fufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan waan sadiituu ishee barbaachisa ka jedhan Piroofeesar Mararaan isaanis nagaaf tasgabii bulchiinsa demokiraatawaa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'uu siyaasaan walajjeessuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu dooktar Mararaan dubbataniiru. Kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsan odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.